yellow cab. Sitting in the yellow cab. Watching from the one-way window. Watching from the one-way window. Watching from the one-way window. One-way window. The flashing sands, the flashing sands. The flashing sands, the flashing sands. The overtaking. The overtaking. Russian, 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 Russian,